Jazzy Boy.
Standard
exclusive
man.
From hotvibes.co.
Running it.
Banana chungo.
If you're my love, cook panga hood. Each time we go chilla kadi paboy. Body belly lama lonely. Two boat pose, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke.
Kapeka nyana delila kumone fikamba. Kunuma ya putting a plate number. Na text yaba airteo kuchekinga. Umuntu walipidi lala kusetinga. Lero ndefi puisha mula fletinga. Bana kumanambo kushinjeshina. Pakupesha momutima kupapa patila. Beba naba nabu wati alantina. Nisha kwani chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tipale kushainila. Kamfuli tumingo hapa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment naka crash next sondo. Yeah, baka mfoya kupanga phone call.
If you're my love, kupanga holi. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele lama lonely. Two boat pose, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Single na keke. Na bapakati ya single na chipshati na nikane pushalishan. Maka maka nga tule ya finger fan. Mudila chinja nshaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafuaba kashana jafi kwana. That's why bambi bendela demi jal. Nane mwine nari kwa deftal. Kwasi mawoni nya namba kutal. Wali pinge nefo better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Kwasi kuwa pona panshi wafwa dead. Kawafuma pofia ni shiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa maso. Shifoni yenu yali off na lilelo wamba. If you're my love, kukupanga holi. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele lama lonely. Two boat pose, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Single na keke. Na bapakati ya single na
feelings attached in that shit a clear estate. Tefianti njikala mofenga real estate. Nshita mofye participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Okay cool, mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, Chris Adap, no sign. Baby, where are you? I'm on a young daughter, I'm fine. 1 hour later.
Number subscriber you have dialed has been phone switched on. Please try again later.
Single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na taken. Single na taken.